Ngeshe sige sahlechwa Sabizwa ngezehlule Kobi sinto zethu bezingahambi kahle Kodwa bambuza uJehova ukuthi uhlelele ngempilo zethu Nisheshe namjaja Nisheshe namihlelela Nenziphutha elilo